singasho nje ukuthi umyalezo wokuhamba kuka ambassador uNkosinathi Mthethwa obeyinxusa loMzantsi Afrika eFrance usithusile ukuzwa usithusa ngoba besisabheke likhulu ukuthi uzawuqhubeka futhi njengomumo walapha eSouth Africa abe ngumxhumanisi phakathi kwezwe lethu namazwe angaphandle ikakhulukazi kuzwe abebekwe kulo eFrance. Siyazi ke ukuthi uNathi Mthethwa ngomunye wamashoshozela olusha aye kulo mzabalazo nomshikashika wokuthi kukhululeke iNingizimu Afrika. Wayengomunye walabo abafika kusekusa ekuthenini sakhe izwe yeNingizimu Afrika entsha ngokuthi babeseshaya emthethweni bakwazi ukuthi ngabe izinhlelo zokuthuthukisa leli lizwe imithetho ekumele siyishaye imele ihambe kanjani. Abanye ke bayokhumbula ukuthi ube waba usosiswebhu ka-ANC esekhona lapha ePhalamende engakayi kuba ungqongqoshe, njengoba sazi ukuthi wakwaba ungqongqoshe wezamaphoyisa, waba ungqongqoshe wezemidlalo namasiko njalo njalo. Siyazi ke ukuthi sonke ngokubuka iminyaka yakhe noma singasazi isikhathi uNkulunkulu asithanda ngaso, kodwa besisabhekile ukuthi usazoqhubeka abonise ukuthi ubudlelwane phakathi kwethu lezwe laseFrance kungaba kanjani. Ubuhlungu ke ukulahlekelwa umuntu onjalo, sithi siyazwelana nomndeni wakhe, sizwelana nabangani, sizwelana neNingizimu Afrika kanye nelizwe abekade elimele kakhulukazi njengoba ayejunjwe umongameli ukuthi siyazwelana naye nabahlobo bakhe ayesebenza nabo esewungqongqoshe ngaphakathi la eNingizimu Afrika nabanye mhlambe abangani abenzile kumazwe angaphandle nabantwana bakhe. Masisho nje ukuthi ubuhlungu namhlanje sithi kunkosikazi wakhe uMabuthelezi akwehlanga lingehlanga ntombazane, nasemndenini wakhe sithi nilale ngenxeba kanye nakuButhelezi bonke kanye nakoMthethwa, njengoba sazi ukuthi bebendiselele sithi cha, njengendlu yesishayamthetho siyazwelana nani sithi makalale ngokuphumula okuhle.